shit you are.
Produce shit you are.
You know how it is.
Best bro.
Yeah, solo moja. Attention artist. Attention artist. I do say number moja. You already know I never miss. King Kong never miss. I fuck the beast slow. Lengo manji kwata squeeze. So kaju kuwana peace. Yeah, yeah. Mwabeche ziki chiri ntama.
Sichiwa.
Mwaba kazi bali ntama.
Sichiwa.
Mwaba labe bali nchira.
Sichiwa.
Mwabandi kukane lemwa.
Sichiwa.
Mwabandi lekelo nyuma.
Sichiwa.
Bino bien kola nibye jusa. Nama grown ass nigga city jenzi. Nakula na vabye chirenzi. I got commitment issue city mwenzi. Don't take my kindness for weakness. Soka kele nyano sunga tona tachive. Zina sankare wachiba chive. Been through a lot of tuka wendi today. Mikey asumuru la kubusive. So tonight I'm feeling so special. No da
Chempuri achecho.
Tonight
I'm feeling so special.
Pato zine mkuru echo.
Only the strong survive. Bamno, damno,
damno high.
Yeah. You can't kill my vibe. Bamno, damno,
damno high.
Gazia.
If you know, you know, man a big baller, Saka Martinelli. Napata killer deal, kama Machiavelli. Watapiga kelele, misi tajali. Kuva utobula, disaga la tagali. Sikoko na mayumba, kamba konko na umubali. Nafanya kazi kali, chini ya jua kali. Not a sweet boy, pili pili ni mkali. Nakoze divorce, ne ya la siri dajali. Mwengamba, alhamduli, lanchimanyi chenjo gira kuu. Habano nyeza anda na babula kuu. Ebyange vili kwa malaika, vikula kuu. Kuwange simu ya mkama na jitu wako. I'm in the mood, I'm feeling good. Bali wava pretty girls in the hood. I'm in the mood, I'm feeling good. Ate wembamu mudu don't pick a fool. Baby girl, kuna chonywa pills on me. Chirunji waguze dress, heels on me. Wagamba weta mwava sakya taste on me. Nyanze mugatoli na butter paste on me. Tonight I'm feeling so special.
No doubt. Chempuri achecho.
You do it.
I'm feeling so special.
Katu zile mkurecho.
Only the strong survive. Bamno, damno,
damno high.
Yeah, you can't kill my vibe. Bamno, damno,
damno high.
Gazia.
Wiki waka vuga raga higi hugs.
Gazia.
Simu ya gaziki maka susuka.
Gazia.
Kuna.
Gazia.
Kuna mchuka.
Yeah, yo. Obeche ziki chiri ntama.
Sichiwa.
Obaba kazi wali ntama.
Sichiwa.
Obaba labe bali nchira.
Sichiwa.
Obani tuka nene.
Sichiwa.
Hey, you know how it is.
Sichiwa.
Produce a crowd.